Sinasobabili inhliziyo yodwa mina nawe but abaningi bangahlala lo mdlalo kodwa thina sihlala imidlalo sibabili sodwa sihamba side by side indaba ebuhlungu engakaziqoqwe indawo egcwele ebizwa ngekhaya izithembiso esiqiniwe izikhathi ziyakhombisa akeso singakushiya wedwa futhi izithembiso esiqiniwe izikhathi ziyakhombisa akeso singakushiya Como zayo Batabaningi bazodlala imidlalo Kodwa mina ngisadlala imidlalo Sizofika khona Sihamba side by side Indaba ebuhlungu engakaziqoqwe Indawo egcwele ebizwa Izithembiso esiqiniwe Izikhathi ziyakhombisa Akeso singakushiya Wedwa futhi Izithembiso esiqiniwe Izikhathi ziyakhombisa Akeso singakushiya Wedwa futhi Izithembiso esiqiniwe Izikhathi ziyakhombisa Akeso singakushiya